is awesome.
Friend, me big a guitar keyboard. I will sing a swear. Ni imbe tamu melody. I will take from there. Remember to kuzitodi. Ukumbuke we. Ni fosi nilipe kodi. Ni ishina we. Ni meridika mtoto we maridhawa. Kwa umbo. Patashika chingi kakawa. Kiungo. Mana kuono na ingia chumbani. Unaingia chumbani. Na kuono na panda kitandani. Kama na kuono na ingia chumbani. Unaingia chumbani. Na kuono na panda kitandani. Oh my sweetie baby. I miss you.
We beba moyo wangu.
I love you.
My sweetie baby.
I miss you.
Rono gesha kwa chachandu.
I love you.
My sweetie baby, oh.
Naogopa ugonjwa moyo, oh. Ugonjwa moyo, oh. Naogopa ugonjwa moyo, oh.
Moyo nitaubeba,
yeah. Naogopa ugonjwa moyo, oh. Ugonjwa moyo, oh. Naogopa ugonjwa moyo, oh.
Ukuwacha naanza, ah, Salima. Mama Salima, papi kocha sea Salima.
Sea wa mipado.
Ah, Naima.
Kweli Naima, umenibisha kisa Karina.
Ule mtupa mchideo, chideo na mchideo. Nilikuona kwenye chideo, chideo na chideo.
Kamcheza jika pewa nondo, mikwako kukumdondo. Penzi upofu mweza kochongo.
Penzi yo, my sweetie baby yo.
I miss you.
Umebeba moyo wangu.
I love you.
My sweetie baby.
Kesha kwa chacha ndu.
My sweetie baby, oh.
Naogopa ugonjwa moyo, oh. Ugonjwa moyo, oh. Naogopa ugonjwa moyo, oh.
Moyo nitaubeba,
yeah. Naogopa ugonjwa moyo, oh. Ugonjwa moyo, oh. Naogopa ugonjwa moyo, oh.
Ukuwacha naanza.
Naogopa ugonjwa moyo,
ukuwacha naanza.